gudoomiye ha ka dhawaaw radio warsan ee magaalada Baydhabo.
Ana mayba ka noolahay magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika. Alxamdulillaah, mayba magee kale indho ardayga miyaha jaalid digil iyo marifle. Ana oo magaalada ila araw Cabdi Axiis Cabdi Ibrahim Taxiis Shirfow. Madama oo la indho ardi in maaraha wal ku bedelna in kasto baryaal kun oo dhan bashir badan oo goone oo aan suubiyaani in oo jaalidiyalka iyo isku xirka bulshada ii oo dartii aan samayna kulli hadda galtaaneena dadmaati illa hadana hoolo badan oo badan ee mayba idna in jeelna in mardhow safaylan oo hoolo badan noon badana oo sidii dadka iyo umada jaaliyada ku jeeda Koonfur Galbeed oo roogan Koonfur Afrika sidii liin badbaadiye fadi ee kulli xaaladooda ka shaqeeyayna dad oo isku xamaalatay oo ganacsateen isku eena oo magaaladana isku shaqeeysto laakiin dadkii ma baliin baahanya in dadkii isla xariirano oo la iska hiro xaaladoodo nabadgelyo caafimaad sho la wulmiir isku shaqeeyay oo macnaha si oo aan isla
socon jaaliidaasi waqti maala dhisay meeshaan inay la dhisoono
ma jaaliid hordhaan dhisnaayti maadaama hordhaan dhisnaayti hadda ayaa hubno iyo waska shambeeyo kale la soo bii maadaama dadkii hore aan ka shaqeeyay inuu in baahay dad kale ku sii firfircoon oo xaaladooda hore aan sii wadaano si oo jaaliidda Koonfur Galbeed oo wadanka Koonfur Afrika ka nool khaas ahaan oo ay barroognay caasimada Johannesburg ee Somaliland Queenity oo umada oo dhan xaaladdu iyo la kula socod la fadaayo saartartii may badan inay khasabtay in una baanaha wal ku bedelna maadaama dadkii inta badan inta shaqaysadaayo shaqaale ah iyo dad dukaanley ah iyo dad xamaalade ah dadkii oo dhan isku wada jiraan bulshada oo ku kooytid inagaas oo dhan dareemo korta umada oo meeliga ka noola wana is dugsiraas dadkii meel isku la kooyan xaalado badan wana hata Soomaali badan oo dadka isla roog marmar arrimis dhagalaayaan in Soomaalida la garay kumdal haalta wal aqaran la tan ku qaadatay wal ko hak aad laakiin kaliyan aad ka mana hak shoo aad ku siida saahan safaarad Soomaaliya ku dhisanayti safaarad Soomaaliya saas oo kay waxay xariirin oo dhahoyeen gumbito oo gumbitiyalkeeda ku dhisan Soomaali oo cooperation xariir ku noowada dhahay maadaama hadana in xiriiradii iyo meel kasta maamulwadii iyo in hadana may baqoon aadana oo door oo muhiim ah oo hadana ku qaadano in jaaliyadii jaalad oo jirto oo awoodii iyo qarshe iyo meel kasta muqmoojiin taas dartii intay ay weyn wali iyo hadana ilaa ay dukuranka qaadna falaana kastay
ee maamulka Koonfur Galbeed war oo shaqeeyay ku dhahay masjidadaasi xariir ay soo wadaan jirtaa
hadda kor dad oo meel ku kooyeen oo xildhibaano kumad ah marmar tuskaar meedaan meedaan oo una jeelay dadka isticmaalka ayna walaal mugi meel ku kooyeen oo dadka xildhibaano oo dowladda federaalka ka jira dad Koonfur Galbeed kulay dad xiriir ah marmarna saxadalaano qof ka jaalid ahaan aan in weerayaano xaaladoon wareysdaayano degdeg ah asmaq iyo sida oo bal raay wadanka ninkan dad wareysdaan jiraan oo mas'uuliyiinta sarsare ninka jiraan kastay in maanaha aan wadankii kan hodeeyay hore hormarino oo walba ku jeesay oo ku jeesayna dhinaca shaqada ayna hoosay waxay gelin nabad toy caafimaadka nabad walaal waxyaabo badan ku wada hadalaan in wadanka maanaha talooyinka oo qaadayaan la fahamkiinta kooyaan xildhibaan Idris Cabdi dhaqtaraa hadda koranta ka kulmay maanaha safeeran in sheekoysani xaalado oo wadanka iyo shal socdaan iyo umadalaysi iyo kibaahan iyo kan dhibaatada haysa kiki caafimaad la'aan ah sidii walaalinka qabowda fadi
ed xildhibaano oo may baajareed dowladda dhexe ee lagu dooraday Koonfur Galbeed ha ku jeedan tiradii deerasa 269 xildhibaan fa 269 ka sii xildhibaan dad oo hasiin la hariiray jaalid ahaan diin la shaqeeyay Koonfur Galbeed dowladda dhexe dadku waraan aan siin kula shaqeeyay jaraana
amay min badan laakiin Allah kaasi oo dowladda xildhibaan Idris Cabdi Daftaras ku aragnay dadka kale dad oo xildhibaan ka jiraano oo iska saano wada sheekaysano daaqad oo social media marmar ku kulmaano adeer in wada sheekaysano walna uu wareysdaayaan ah isku jiraan laakiin wal oo diirad ee kan mas'uul ahaan in weereeyo xaaladdiina tamar oo inta maraayaan hadda kor ma jarmi kastay
saa
waan idan rajaynaa in lankii oo kii oo burburuug ii kii meel ka rooga in yoogay maadaama dadkii wadanka roogan iyo eeyan ayoo la socdaano xiriiro suubyaana social media iyo bulshada ka war xiriir ka wada xiriiraas in nin walba aragtidiis arag oo itaan dib dareemo kor Facebook oo kale nin walba aragtidiis iyo wal alla wali faa oo yel ka shaqdi bidooy wali raayigaan ee oo nada oo umado oo kale aan aan gajeeriyaan oo kale social media mar badan la gajeeriyo ay kasday
aadiyad jaalid ahaan dhibaatada oo Soomaalidu meelo ka hay gaar ahaan reer Koonfur Galbeed ee saameen intee dhan siin ka weeldaas ee hadii isna kulantaan ma ku qabado quraan jaalida
wallahi yani oo hadda mudda oo ku roog la shay ma hadda ala la beer ku qor iyo qoon oo dhimid ee wali buu dukaan la ka weeraray ee Xasan Aamin la raaw ee dukaan la ka weeraray dukaankii ka dhaaw amin lama qof kale oo yoon xeer oo xeer galgaduud ee iyo galgaduud ku jeedan ii u sii hayaan sidii lama galgaduud ku jeedan waa meeli bal ka dil soo dhaaw ahaa istaaqnin jeey alxamdulillah ala markii dambe maalin ku dambe uu soo nimaaday ala istaalkeega geeriyooday had shalay iyo darad iyo maalmo oo dhan baa arimooji iyo doogtiis iyo la sheekay jarri kastay
walaal saddexan maayda la eray Yusuf Shee Omar Shee Ahmed weyna fuugay magaalada Johannesburg ee caasimadii hore Koonfur Afrika gaar ahaan xaafadda Meyve ee Soomaalida degantay
saa na kun Soomaalida oo South Africa hadda ku sugunta ee Yuba ee qaabkii oo anka noolan nin ku warbiba
wallahi gaaba badal lan kumooyay dad arshe oo mayba kumooyay location ba inta tumdooyinka ee maaral ee tukaamiin yar yaroo ta joogay kiliin dadka qaarna magaalooyin ka ruun tukaamuhu ku dhigtiin dadka maaral dadka qaabno iyo badan ee lan kunoolay ma
haya markoon shaqadii oo seensal dareerta
shaqada inkastoo bilooyinkii hadda la hadhaasi kistoo soo xumay isku jirtay laakiin walaal aad ka dambeeyay isku furfaayo billi aad ilaayo billasi dadnii lagaasi kistoo yar soo isku fidi laakiin billi tumanaadi tumi iyo meelasi ee aan fiilay dib isku roonyo ma laakiin hadda bilaawday soo
Yusuf inta badan ee Koonfur Afrika may baa ka sheegay Soomaalida ka sugan in dhibaato badan dil i dhac iyo boob iyo walwalba iyo kala kulumayaan iyo in maqaare marka barnaamijyadaas dilkaas iyo walaasaasan dareerana ma soo wala hadisiin ku roogsadeen
bada marwe dhisle hadii in waa dhibaato in badan isku jira dadka tuulooyinka ku roogan nimanka joogida burcadka ah aweer raayan oo hadba macaan ma qaababno iyo cusub la kooyeen marka sidaas daraadeed dilki isku soo dhaama haa sidii hore la walaadiga isbeddel weyn oo hadda ma aragnay lagu soo dhigale inkastoo shishada doorinay magaalooyinka laakiin meelo hadda Johannesburg hadda weekend hadda xitaa dhacday ee dhuma fadhiiday way bilay dilay saddex qof oo Soomaali iyo dhan isku dukaan kulay joogan iyo lama qof oo midow ee isin mid koor Ugandese ee South Africa ee waa dukaan kulay dadka joogan hadda ma aheyn ma qof joogan ka galan
haya marka South African kana ay dilay
South Africanka xitaa iyo dilan sababta dukaanka wali roogan doon habta la isku dhufuri dhowr qof oo guriyo la hayaan marka wali dukaanka roogan dad ee ma arayna lin dilimaayna wala in shartii sidii ma lahayn
dhalinyarada dhalinyarada Soomaalida meelo ka dili deegan ahaan intee ku jeedan
aan lama mayba ku kooyana goboladan Galgaduud iyo ku kooyan kuriikona mayba ku jeeda goboladan Koonfur Galbeed ku jeeda ilaan nahar si shalay galabtii ma amin hore xadduu nuusin oo si dambeeyo si dhaawacay dhimid uu siin madiga dambeeyay
haye marka Soomaalida gaabkiis meelan ka shaqeysaan dad marwal ba heegan ee weetina in isku dhaciyadan South Africanka meero in isku dhaciyadan heegan ee weetina mise isku shaqeysaan xilliga la siin baad waxa san weeraray wali lifadalo siin suubiya
walaa heegan ma jaro waayo ma ii hiidin ta askari oo wadada suuq oo maaranay digeedeedo oo magaceedu korta sababtaa dukaanka aan ku jirtaa qad goraha istaagta guriga oo garaya waa booliska oo bakiyaar aan guriga xabsu adiga ma maxkamad iyo shididiisa isku badan ka guriga oo qariya jeedo saasi inta marka mararka qaar MCT gudaha ku weeraro siya kadis ee dafa ku garayaan wali arga aan dilayaan wali meelo dhaqaale ayaa loo qaadayaan marka saasu waloo ma aragna digaal diyaar lan ay maamilan furun oo baalki ama marka digaal oo diyaar ay heegan lan ku jirma leh
dawladdu wal ku qabadu waytay dibkaasi tuugada mise dawladda tuugada ku warqabtay mise badataan ku noqday wal ku qabadu waytay
tuugada horta tuuga oo soo buuxda oo marba meelo ku buudaan dad oo dhallinyaro ayaal xaafadeed is aruursaday oo si murugo meelba xaafada weeraano lunqugaado korno dowladda mar walba wala yiraas wala dilaas walaan qofadaasan fikirshedaalay laakiin ugaado kor lanqaata keega magaalo meel aan haayno roogo ugu yaraan magaalooyinka 40 kilomitir hadda kureytaata la dili mayba roogana meel 65 kilomitir intan karta marka gurmadkii ciidanka booliska meelba saldhig leh laakiin isla xaaladdaas walaal dhigaan ma ogaado kor lanqaata booliska ama walaal dhigaan ka dib leh sheego kor goos walaal soo galan walba ma ogaado
jarta tuugadaas ee WJ sidan masalo ku daawoodi maxkamad la saari sharci la ka fuli jiraana
ma badan laakiin haddu koor madadiidi laakiin ma badan walsaasiin badan ma tuugada qobashadii oo adag mid kale Soomaalida ma shuruucda ee ma fahamsan waxa wadankan iyada aan dib badan ee lankooda maxkamad hal korta dibaato badan in kii suub iyo lakiyaada intii maxkamada lindeerna baad la ka khaariijiyay marka saas daraaddii maxkamaddu hanu marka tidigu Soomaalida hanu yoon maseeyay maxkamaddi saldhigii ma kadib wareegay
saad dibka qarsay markuu
aalankii dil marka mar ibwa wadduugay heem ilaahay ma arsalay leeyay duu kala ku jar baa wal oo aad digay maxkamaddi saldhigii lana seedo male waa tuugeenana ma gorod korob laamay kii ku kooyay qontow kilometer meel ee halka tabay xaafada walka hadlaa ay hadan xaafadii sanbe ma tan mal korod kor
marka Soomaalida meel ka nool markii dhibaatadaas ay saaslan ka badi go'aan intee dhan ku qaadan go'aan iyo haddii roogan gaabsi ay fadaan intee ka nooladan in Soomaalihan isku naga daaqan mas in dhibkaasi iyo ka sawiran meesheen kor in dhibkaasi iyo ka dhahan nooladan
dhibkaas wali bashaynu kor maamuladi goboladi oo ma aragna sidii la fadaayeen waxaan wadankii marag dhankii na dhibaatadaas tartaa maab
jaraana gudi mase Soomaali ahaan dad isan is dhisteen oo dacwad haatay ee ganacsiga haatay iska hirin jaraana
gudiyaal wal yar yara jaran laakiin saasay tahay manle bikoo Soomaalida isku afoon hahay in war in maaranne boomiid walba ma maamul walba dadka ujeeda gudi leen xitaa sadad kan koonfurtadeed gudiyaal ee moodeed dad oo maaran deprivation leen isku koy dibti maaranne wada hajdeen sababta kii kuna oftadeen xitaa maaranne gudigi oo dadka fadhi yaalan ka hajday dilkii darka walaalkaan haye Cali Hassan Amin dilshiga maarayna kuwada hajjani marka sidii maarayna walka siyaasada bandhigii ma dibti maarayna war hanso hore laakiin dadka hal meel isku joogaan
saa marfuu gudigin gudoomiye leey xubniye leey miya oo hada shaqeeyahay
gudoomiye afayn leey maarayna gudoomiye xidhan leey golo maarayna fulin iyo malaaki waddi marka gudiga dadyada ma tintin iraado warsan
ayay magaalada Absalaan Sheekh Cali leere Absalaan Gurbaan halka maga dheere ee gudiga may la raayisde maadaama koofar garbeed la ku jeedo may waa ee may waa tolkay koobta walka dhaajirayna gudiga ka dhaajir laakiin hubagna may la raayay may la raayay gudiga laakiin oo may la raayay dadkii man bananki ma may la raayay malak may la raayay isma ngawere may la raayay walmu ku qaadala ee dadka ka dhaajiray dadka deegaanka kumid aha dadka oo meel raad da Johannes Beger roogo sida Yusuf kiin sheegay horta waa meel raayso hadal meel raay meel oo dad meel raay wal meel galare Yusuf horta waa la tin biyani de Soomaali sida ugu dhana meel raayso horta mal in ka raar meel meel raay boo boo iyo raad la tan ka jeemi de namba meel raay soo iska talo ya meel raay wadanka yaala reed insha Allah meel raay saaso walan jara
meen ninkiga se kan dhalinyaro badan yahay hadda jarta South Africa hadda hatimina hayaan oo kasugan Soomaali maanka baaqas badan dhalinyaradaas hadda xafadaha ay tamaas han koob galada hayaan in ii hanbahan mas ku shaqeeyaan South Africa iyo kol iyo hanbahan may kala tali fadhan
taas may kala tali fadhan oo intii wadanka la aamino may la raayso de wadanka may la raayso namba wadan shee walkii ugu wadanka roogna ku hooti ana hooti markaa dadka iyo markaa wadanka roogdo walaashan ayay nankii beertista awdo oo nan kimela raayso shaqaysay kor wadanka shaqaysay wadanka beesada kooyow may way $3,000 $4,000 ka dhawaad la qoye de wali wada markii wadanka kooytan may la raayso de wadanka baasmaha ku haabay may waa may la kishagayay wali arka kooytiba may shaqadii naga raadisayna fursad badan qoon mas dadkii qoon dumay dad kasmay kala talay fadhiin tii may la raay wadasho aamina wadasho kishagaysan ee maamuladii oo la shaqayaan may la raay yaa kala talay fadhi may ku otsaane may la raay soo tartay dadka walgoradka may la raay dadka oo dhan walgorad mislaa dadka walgoradka odiyalka may la raay soo geed loo doorow may bixiisan di timay raayna may la raay soo may la raay dadka oo galo intiin usaran walaa dadka may la raay liin tum intii dooran may aalin dooran aan u may la raay soo dangaare ama may la raay soo wal oo goone ee weel may kala talin fadhay dadka oo may la raay talo ku gaar may la raay idaare may la raay indhoshiga ee tuul ee dadka isku toom ee isku qaab may kala talin ay dadkii intii wadansho aaminaan wadansho wal qabsadaan dad kale iska halayna baa wadankiina wal qabadaw oo may la raay isku wadanka daadan ee intii may la raay indhoradaan oo yoonis aaminaan
hadal haynta siyaasadeed oo geega ku jarta koonfur galbeed saameyn intee dhan oo siin ka weldahay hadiisan etin dadka ku jeeda koonfur galbeed markaas markaas oo koonfur afrika
horta ADA meel ay siya meel ay nin dabas wari oo tabasta ee meel ay deegaanka ku jaro may in nin dabay meel ay wari oo meel ay soo oo meel ay communitydas ama meel ay dadka deegaanka meel ay dibsadaan ee nin dabas ADA nin saameyn ismeen saameyn meel ay mustaqbalkaano wulaadana roog waalidkaano roog wadanki may in walaal walay oo deegaanka saameeyo una saameeyaan iyo walaal raayo maadaama uu meel kale roogno geenka meel ay qodmalihiini wal uma ina male qooti ana haddii maraga ma ta beddelni magaalada Soomaali ta miini meena na ray qwar qwar na ray qooti ee leeli red meel uu walka ana ama walka naga rafadne ama wal ka haalsan horta meel iyo oo meel ay doorashadas idan in saameeyas ee hadii uu tarako bisi da fadhila daa oo meel ay qodna nasiifadena waa qayb daa fadhima
dadka idkile may dubataatiyaalku wuxuu dhabaanaa dadka idkile fariin inta dhan aan dara fadeem oo doorkinku eedan doorshiku ku eedan doorashada
aanas ma arfanay may sheego sanay intii may la raayso hunguru oo maanta lu qaado ama walba geedi kula aamo un fiirina oo dantii iyo may la raayso meela shabka jeeli fiiriyan may waada geed ko walba oo barbari ko dhamaadeen hadii aad geed may la raayo oo taaka gadatu wal yaro beese ama meel ay nan dadkan fadaan sheen ama nan walba in qodaan sheen ama nan meel ay sheen nan tan kara la ku weydaa meel sheen bari adin ka sameeyay sanan sameeyay sanad may jeedi fadhi dadkiyo intii oo chelsea aan dan ka oo meel ay sheen oo meel ay sheen bulshada taageersanta ana nan fay go furkan baa ku jeedaa nan ma taageeraa nan ma jabeel ma taageeraa laakiin may ka taageeray ay oo madde jeedi nan kaas nan kaas aanay nan meel ay taageeraa fadhi iyo na saasay pura jiifa inta dadkii meel ay qofka siyaan man ka oo meel ay bulshada taas
leeyda ma hasantiin adi iyo na Yusuf dhamaan dhalinyarada meel ruugda eeda ma hasantiin
aye adi mudan adi mudan meel ay ila kin ka meel ay soo fursad isan siiyaan meel ay taaso kal meel ay inta markaas dadka siiyaan
ee
meel ay ka ma hasantiin
insha Allah insha Allah